wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi xaaji xasan ayaa magaalada baydhabo ka daahfuray tababarka iyo dhismaha golaha wadajirka maxalliga ah iyo guddiga sharci dejinta ee iskaashiga dowladaha hoose iyo baarlamaanka koonfur galbeed. munaasabadda furitaanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyeyaasha degmooyinka, xubno ka tirsan golayaasha deegaanka, xildhibaanada koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale. mustafa sheekh cabdulaahi, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed, ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka.
degmooyinka hata la sii sheegay oo qolayaasha deegaanka le iyo maayaradoodii ludooradii iyo guddigii oo baarlamaanka arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa way buwaaya insha allah way fadahayne wadashaqeyntii iyo xoojintii dadaaladii oo socday maamul daadejintii iyo sharciyaadka oo maamul daadejinta walkastaysan ogsanti wayba ka dhismiin sharci ka dhismiin dowladda marka la rooga hooba dakhli la aruuriyo sharci jara haddii oo wala doorado sharci oo wala ku doorado jira heshiisi hoosaada jiran meedharaa intaasay kulli wayb waahay baarlamaankii malanka maaran oo koonfur galbeed golayaasha deegaanka iyona wayba ku midayn baarlamaanka oo qolo deegaan oo wayb waayoon heer degmeew intaasay markuu siiyo liniskihira oo wadankii siin ogsantin wayba galahayee meela an socod oo fog eh oo doorasho aman kasta ehelo kasta iyo walaagaasay marka wayba kuhore walaasoon sharciyaada kuhore sharciyaadkaas markuu dadka ka shaqeeyo korole waaye dadka sharci aan qaabil si dowladda markii dowladda hoos leerana waliba wakiil ninka ee baarlamaanada qolyaasha deegaanka iyo maayaradooda saas oo kale state level marki la kuhoyana waa guddiga oo baarlamaanka arrimaha gudaha oo geekinii la fidhiyaan marka insha allah shirka geeka furitaanka iska wasiirkani fure maalmo hiigon way buwaa shir goono goonaysi oo mid rais qololka ingirin shiree weelada doonanaha baarlamaanka koonfur galbeed oo arrimaha gudaha iyo mid rais guddoomiyaasha degmooyinka iyo qolyaasha deegaanka oo la jiraan muhiimadii oo ninglata insha allah wasiirkan ku hadla doona waana shirkan walay buwaaye wayba waa weelada doonahe oo shir walha kubahya weelada doona malamid haa doona shirarkii kale oo linisku waayay ama lama kumid haa doona ku bacdana insha allah barnaamijyadan ka faa'iidaysan doono intiisa introogdag oo haddii aad dakhli aruurintii wasaaraddii maaliyaddii sharciyaadkii daadejintii dad khubre ee kaleedna ka faa'iidaysaan u jiro doono.
cabdulaahi xaaji xasan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in ahmiyad weyn uu leeyahay tababarkan isagoo kula dardaarmay in laga faa'iidaysto inta uu socdo.
walba wan voodkii naga toy maya meeli annagadaana in wali kale loo soo bii faday sharcigii la ka shaqeeyay faday inay muhiimadii ata taasoo horta muhiim ah insha allah may rajeyna in usbuuc dambaba ninku ay doono khabiirkaas oo nin lagu daago doono walaa usoo hay guddigaasaana la bandhig ka doono markii iyo ansax iyana masiyo ku doodaan kadib lay baarlamaanka la jeedi doono taasoo horta ninka doron tan kale anageeka meel aan kooyahay in aan siin furo barnaamijku may rogay khubaro oo armoon isugula halaasaan iyo may rogay talooyinkii oo isna fudahay geenku kooy oo la aruuriyo oo la gudbiyo doono khabiirintaasi oo ka shaqeeya hay barnaamijkaasi may la kiyaaba low number 10 ka may lahay qaladaad badan balaska hay walbadan oo sax ka hayna jar walbadan oo la warsaday waliba special ee gobolada oo kale gobolada doorsho ma kuma qoono meel may la kiyaabahe gobolka bakool oo kore shabeelada hoose maee gobolka bay iyo isku mid mahayna isku suman dhaga maana marka inta caasimada hadda kumeel gaar ee waaye madaxweynega roog oka guddoomihii gobolka may la kiyaabahe inay shaqadiisba kasa waay okay laakiin markii aada roogta bakool iyo shabeelada hoose guddoomiyaha gobolka shabeelada hoose iyo guddoomiyaha gobolka bakool madaxweyneyaalkii waaye oo goboladaasi okay marka may la fadaya sharci naftii oo la helo oo midaayo oo laiska waafaqsanya la helo haye caasimada naftiie markuu sheekadii haddee kumeelgaarna walku bahay maduma caasimadii lan baha doonahe sharci lan suubiy naftii goono ee walaaqasay dhow may ka kooban yinaha barnaamijkan cusub oo hadda la suubiyo hay may rajeeyey inyoona ilaahay idinsi afartuun bar laku faa'iidaysado walaal raayigii oo isaga kor riyaasana walan baahanyahay hataa roog amankii walka darasada fadi amankii maran qodooda fadi hadaa roog een intii walan sheegna haan hoobalka darafadi markii arafaday maranay oo dheewar hataa u fadi hataa roogtee wal diyaarsay wal haqool wal hagudbi ilaahay adin shay
tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona aqoonta shaqaalaha ka shaqeeya gudiga sharci dejinta ee iskaashiga dawladaha hoose ee baarlamaanka koonfur galbeed.